Radio Pulpit, 657 AM.
Yebo elabantu liyaphela elabantu liyashintsha kodwa lakho alupheli uthando unconditional esola ubukiwe uthindaza phambi kwakhe Colin Maluleke ethi you are a wonder. Singene ke esigabeni sokugcina njengoba selishayile elesine ihora 8:04 sizongena ke kuyi-discussion yethu njengoba ke udaba sengilibekile etafuleni ukuthi sikhuluma about the importance of recognizing God's voice. Ikakhulukazi kulesi sikhathi esikusona kubalulekile kakhulu bazalwane ukuthi si-recognize okuyi-voice ikaNkulunkulu ngoba yena uma ekhuluma nathi ukhuluma okungamaqiniso and unguNkulunkulu ukuthi uzo encourage uzokhuluma amazwi a encourage ayo ngaso sonke isikhathi and unguNkulunkulu ukuthi ucaring bazalwane and unothando and umnene. So ivoice yakhe kubalekile kakhulu ukuthi ke siyizwe insuku nezinsuku 9:04 nginomfundisi uDeboho Mokoena ngino Dr. Lesego Molobela sizoyixoxa ke lendaba. Uma usanda kungena uwamkelekile ungabusasuka hlala nathi and uzoba nalo ithuba lokuthi nawe ufake uvo lwakho kuyona lengxoxo yethu. Bafundisi bam sanibonani.
Sawubona magodi kaJesu, siyajabula kakhulu kuba nawe lana ekhaya lethu, kusekhaya lethu phela la Radio Pulpit. Ngibuyelele futhi bonke abalaleli abasijoyinile sithi asizweni izwi lenkosi.
Amen. Doc?
Yes, sawubona. Sawubona sisibahle, sawubona mlaleli lapho ekhaya. Yes, nathi hayi sijabulile kakhulu, sijabule kakhulu. It's been a while.
Yeah.
Since la nathi we felt ungathi silahliwe yazi. But sibonga kakhulu umusa kaNkulunkulu ukuthi today we are here together sizouzwa izwi likaNkulunkulu.
Amen. Amen. Get a happy Women's Month.
Oh yes. Oh yes, it's Women's Month.
Yeah.
So, and we are celebrating all the wonderful and lovely women out there. Sithi siqinene enkosini singabomama and sithande uNkulunkulu sithande izwi lakhe okudlula konke.
And simuzwe.
And simuzwe. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Namukelekile la ekhaya mbokodo njengoba sekashilo ke umfundisi Tamati ukuthi ikhaya lethu leli. Yebo, ikhaya lethu leli. And akusilona ikhaya nje leli. Ikhaya eli uyazi elinomfutho.
Yes.
Uyazi mongenile kuleli khaya uyazi ukuthi yebo ukuthi ungene emndenini ophilayo.
Amen.
Emndenini okhuluma amazwi aphilayo futhi aphilisayo ngoba ayikho enye language esikhulumayo futhi ayikho enye language esiyaziyo.
Yes.
Sazi nje le language esithola ezwini
likaNkulunkulu.
Amen. Yes.
Amen.
So namuhla ngoba uyabona ukuthi kunjani kwamanje ezweni and kunama voices abaningi okuwukuthi nje siyawezwa namhlanje uzwa lokho kusasa uzwa lokho bese ke sigcina silahlekelwa ukuthi si recognize okuyi voice kaNkulunkulu okuyi voice okuwukuthi uma ulalela yona uzwa ini amaqiniso.
Amen.
And nanoma isimo sikwenza ukuthi ube discouraged kodwa uma uzwa i voice kaNkulunkulu uba encouraged.
Amen.
And uba nethemba and uphile futhi ngoba izwi likaNkulunkulu ngeke ulizwe kuphela bese ke kungabi khona umehluko. So indaba yethu ilapho ke. Let us unpack it bazalwane. Sizwa kanjani ivoice kaNkulunkulu?
Ivoice kaNkulunkulu uqala uyizwa and I will always start here. Qala ngensindiso. Because God is a spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth.
Amen.
UNkulunkulu ukhuluma nathi ngezwi lakhe. Maso usindisiwe, I mean nge spirit sakhe. Born again in the spirit. That's how we are able to connect with him and to hear his voice properly ngokweqiniso. not lamanye ama voice angaphandle. So umuntu ozwa kahle from the creator of heaven and earth uNkulunkulu uqobo like is a person who is born again. Born of the Spirit, born of the Holy Spirit, who has the indwelling of the Holy Spirit in him. Umoya ongcwele ohleli phakathi kwaye uyena ke umuntu okwaziyo ukuzwa izwi lenkosi loyo. So it is very important as women, as sisonke, ukuthi sikhumbule ukuthi we need to be born again. Number one. Leyo yona I cannot stop emphasizing. Uzwa kahle izwi likaNkulunkulu when you are born of the Spirit, when you have the indwelling of the Holy Spirit within you, and that's when you are able to recognize God's voice. Nobe khona ama voice emaningi ngaphandle, external voices, but if you have the indwelling of the Holy Spirit within you, ngilo lelo lizwi ekumele ukwazi ukulalela all the time. So sizothatha i-reading yethu lana from John 10. Ngicela uDr. Lesego asifundele.
Okay, sizofunda from verse 1 up until verse 5, and it says, "Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeepers open. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice." And verse 5 says, "A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers."
Amen. Umuntu okhulumayo la uJesu, the good shepherd, he says he is the good shepherd. And ngizo emphasize lapha from verse 3, where he says the sheep, esho thina abantu abasindisiwe, that have the Spirit of God living in us, inside of us, hear his voice, and he calls his own by name, and leads them out of all the other voices, the external voices, be it fear, be it depression, iwari, anxiety, a loved one has passed on. Lawo ma voice lawo yebo akhona, but the good shepherd uJesu is able to silence them when you follow him. Do you want to add on that, Mfundisi?
Okay, yes, mina bengithi for you to hear or to be able to hear izwi likaNkulunkulu or his voice, ne, you need to know his word.
Amen.
Because if ungazi izwi likaNkulunkulu, how will you know his voice?
Amen.
Because you need to know his word first, then you will know his voice. And then you need to study izwi likaNkulunkulu, because kulapho a revealer khona his character. He reveals himself in his holy scriptures. UNkulunkulu uyazi revealer ezwini lakhe. So yes, it's good you can be born again.
Yes.
But if ungafundi izwi likaNkulunkulu, you will never be able to recognize izwi lakhe.
Amen.
You know, kufana nama relationships mfundisi nawe sisibahle, ne? If ungena ku a relationship nomuntu, ne? For you to be able to know that person or to know the voice of that person and the character of that person, you interact na lo muntu loyo. Nihlala ni communicator ngaso sonke isikhathi. So the same applies to us. If sifuna ukwazi uNkulunkulu and to know his character and to know his voice, we need to stay constantly in contact with him. We need to have fellowship with him. Sixhumane naye ngaso sonke isikhathi, you know, because if kungaba nesikhathi whereby we lose touch noNkulunkulu, you won't be able to identify ivoice yakhe.
Amen. Qinisile kakhulu umfundisi Lesego lapho, the word of God, because God and his word are one. Uthini John 1:1, in the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. So ukwazi izwi likaNkulunkulu is very important. Uzazele wena ungezwa bethi. It is our responsibility ukuzifundela, pick up le Bible uzifundele wena, and when you are reading it, ask God to reveal some of the hidden things that are in His Word, even a revelation, because there's a logos, it's the word that you are reading, but also there's a rhema word, which is revelation, divine revelation from God. Also, mawufunda ubone izinto omunye umuntu ongeke bekazibona nje, uNkulunkulu akwambulele the deep and hidden things ngezwi lakhe.
Yes, and in Itanda, the scripture that we read, ne, it verse 5 in particular, it, you know, my sheep knows my voice, that is from verse 4, but then it, the stranger, they will flee from a stranger, bazobaleka from the voice of a stranger. But kubhlungu ngoba namhlanje sinabantu abaningi that they cannot differentiate the voice, voice kaNkulunkulu, and a voice of the stranger, of which some of the voices umfundisi kakhulumile ngwe depression nani. But abantu instead bagijimela to that voice of a stranger, le uJesu Kristu akhuluma ngayo ukuthi my sheep knows my voice and bazobaleka. So if you are not a sheep kaJesu Kristu, you don't know i voice yakhe, uzogijimela ku this voice le umele uyibalekele kahle hle. Yabona, so it is very very important ukuthi as singabantwana bakaNkulunkulu and nalaba abangakamazi sibakhuthaze kakhulu, sibakhulekele nakhona, and we must make them aware ukuthi, you know, for you to be able to identify the voice kaNkulunkulu, you need to stay in contact, constantly in contact naye. You need to study the word. There's a difference between reading the word of God and studying the word of God. So if you read uyafunda nje udlule, but studying the word of God uyahlolisisa lo mbhalo ukuthi uthini, because you cannot read the word of God casually and expect a revelation out of it. So kanti mawuhlolisisa izwi likaNkulunkulu, kula uNkulunkulu azozirevila, because now you are connected with him, uzokhona ukuthi uhlukanise the different voices.
Amen. And masibheka izwi likaNkulunkulu, bafundisi bami, linama threefold. In the word of God you get number one, his promises. Gwela ma promises kaNkulunkulu in the word of God. Number two, ama principles. Indlela kumele siphile ngayo. And number three, also, i prophecy. So that is why izwi lakhe libaluleke kanje. And izwi lakhe lisinceda ukuthi sizwe and be able to recognize his voice.
Yebo, njengoba ke uDr. Lesego eshilo ukuthi ukuthi izwi liyasho ku-John 10:27, yes, ukuthi my sheep hear my voice. And mfundisi uyiqale kahle le ndaba ukuthi kumele uzalwe kabusha. Ngoba uma ungakazalwa kabusha, kusho ukuthi ngeke uzwe izinto ezikamoya, futhi ngeke u-understand izinto ezikamoya. And uNkulunkulu uyathanda ukuthi akhulume nawo wonke umuntu. In fact, uyakhuluma nawo wonke umuntu, but ukuze ungamuzwa noma um-understand, ukuthi ukhuluma ngenye i-language kamoya. So ngeke um-understand. So kuqala la ekutheni kumele uzalwe kabusha ukuze umuzwe and um-understand.
Amen. Ngobe iBhayibheli iyasitshela vele ukuthi those who are led by the Spirit, or who are the children of God, are led by the Spirit of God. Yes. Unga-eda lapho mfundisi.
Okay. Yes. Umntwana kaNkulunkulu onomoya kaNkulunkulu uholwa umoya kaNkulunkulu. So that is why sometimes abantu mabakhuluma uzothi as the Spirit leads. But that is as the Holy Spirit leads, because there are different spirits.
Thank you.
Nakona. So asikhulumi nje ngomoya kaNkulunkulu. So we need nakona to be careful ukuthi sikhuluma ngomuphi
umoya.
Sikhuluma ngomoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso, or sikhuluma ngowuphi umoya. So if you are a true child of God, ngempela always you'll be led by the Spirit of God. Angeke uyenze noma yini noma kanjani, because the Spirit of God dwells within you.
Yes. Amen.
The Spirit of God dwells within you. And Okay. Bengisathi uNkulunkulu, he reveals himself through his word. We will know his character, but sambulelwa yini, sambulelwa umoya ongcwele.
Amen.
To be able to understand who God is, to be able to understand the character kaNkulunkulu, the Holy Spirit will reveal that to us.
Amen. Yes. And bafundisi bami, I believe, like you said, sisibahle ukuthi masibheka lezinto ezenzakalayo la emhlabeni manje, and umhlaba wonke siyabona ukuthi indeed we are living in the last days.
Yeah.
Siyabona ukuthi the time is near ukuthi uJesu abuye. That is why izinto zenzeka kanje, because ushilo ezwini lakhe ukuthi uma ebuya zonke lezinto lezimpawu ama signs zizoba khona. So there are so many voices, even the spirit of the Antichrist, like you were saying, ukuthi there are so many spirits, it's so loud out there. And uma singabhekanga thina as Christians, we might be deceived by it. The Bible says in the last days, if we are not careful, even the elect, meaning bona laba basindisiwe, will be deceived. So this is the time where uNkulunkulu asikhumbuza kahle kakhulu futhi ukuthi sikwazi, we must sharpen our spiritual ears ukuthi sizwe yena yedwa, and shut all the other voices that are outside. One thing engiyibonayo manje that is creeping in or is infiltrating the body of Christ is the New Age movement, mfundisi. If ungazi kahle izwi lenkosi, like you were saying, the word of God is so important, ungaba deceived because icishe ifane neqiniso. They will talk about the law of attraction. There's a book that is making waves manje ibizwa The Secret. Talks about the law of attractive. Yes, izwi lenkosi lithi you are what you speak, or as a man thinketh, so is he. So into zicabangayo ziyenzeka. But if you look into this book kahle ngamehlo womoya, you abona ukuthi there's a lot of deception, because in that book it's always about self. And thina, the spirit only glorifies God. It's all about Jesus. Lena in this book khona uzobona there are some so called pastors and so, but if you look at into it kahle and zoom into it with the eye of the spirit, we are one to know this is not it. It's deception. It's a form of godliness but denying the actual power of Christ. So right now what I was saying is that we see that yes, the Antichrist spirit is moving. But however, thina bantwana bakaNkulunkulu, the true living God, the creator of heaven and earth, Jesus Christ himself, mele sikwazi ukuthi si recognize his voice and not follow the voice of the stranger. Amen.
Mhlambe mfundisi omunye uzothi uyazi, I've been praying, ngimcela uNkulunkulu ukuthi angiguide, kune decision ekumele ngiyithathe, and it's been weeks, it's been days, months, years, kodwa angimuzi uNkulunkulu, angikamuzwa, and nempendulo angikayitholi. So iziphi indlela okuwukuthi mhlampe angazi zikhona okumele sisebenzise ukuze sibe simuzwe uNkulunkulu, and sibe nesiqiniseko ukuthi mhlampe if kukhona into ebonakalayo, or mhlampe ngivula nje iscripture and then singinikeza indaba ethizeni. Angithi abanye banokuthi okay, uNkulunkulu, yes, uNkulunkulu uyakhuluma nathi, ngezwa ngithi, and then umuntu athi mina ngivele nje ngivule iBhayibheli ngingafuni a certain scripture, ngivule iBhayibheli, yes, bese ngizwa uNkulunkulu athi so. Ngabe yiyona enye indlela mhlawumbe uNkulunkulu akhuluma nathi ngayo, or asiphendula ngayo kwezinye izinto mhlawumbe sidinga iimpendulo kuzo?
Okay, uNkulunkulu ukhuluma nathi. He always speak to us, and akakhathali ukhuluma nathi.
Yeah.
Why ngisho kanjalo? Mawufunda ku 1 Samuel chapter 3 verse 9. Kula uSamuel lithi izwi likaNkulunkulu, uSamuel beka no Eli ngaleso sikhathi, umpriest uEli. But then uSamuel njengoba the Bible says he was lying down. So uzwa izwi limbiza, ne? So Samuel uyasabela ku Eli uyakuye athi uyangibiza u Eli athi no angekubizanga aha that no hamba yolala ahamba yolala for the second time also the very same voice imbiza aphinde abuye futhi u Eli athi no angekubizanga for the third time makabuyela kuye athi ungibizile manje kula ubona umehluko khona between a person who has a relationship noNkulunkulu, a person who knows who God is, a person who knows the character of God, nomuntu ongamazi uNkulunkulu. Sibona la for the third time u-Eli uyarecognize ukuthi okay, then that means uNkulunkulu okubizayo. Athi gu Samuel, mase uzwa this voice likubiza futhi for the fourth time. Ngoba usa u-Eli knows ukuthi uNkulunkulu uyakubiza, akubize, akakhathali ukukubiza. Yes. So athi kuye wena just say speak Lord, your servant is listening. Yabona. So it shows ukuthi ngoba izwi likaNkulunkulu mawufunda further, it says uSamuel didn't bangakazi uNkulunkulu in that way. He knew uNkulunkulu but bangakabi with that connection noNkulunkulu. Hence ngithi we need to stay connected to God because manje uNkulunkulu uphinde wabuya futhi for the fourth time ene makambiza wasabela kula uNkulunkulu ke amnikeza umlayezo concerning u-Eli and his family and the rebelliousness of abantwana bakhe. But lapho bengikhulumelana ekutheni uNkulunkulu uyakhuluma, sometimes thina we fail to hear ukuthi uyo ukhuluma nathi. Sometimes uNkulunkulu ukhuluma nathi but because of the noises or the other voices we asimuzwa uNkulunkulu. And nakhona kukhona isikhathi sokuthi ucele kuNkulunkulu ukhuleke ufunde izwi lakhe but then nakhona bese uyamlalela ngoba sometimes uNkulunkulu uyakuphendula bahle uyakhuluma ucela uNkulunkulu baba ngicela into esoso 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 uNkulunkulu akukhulume nenhliziyo yakho ngomoya wakhe umoya kaNkulunkulu ukhulume nomoya wakho through your spirit ukuthi bahle okay, I don't promote. Angifuni ukuthi kube as if manje ngizopromote indaba ye giving manje.
Yeah.
But I'm just making an example. Ukuthi uNkulunkulu athi bahle phisana ngento sososo. Ne? Wena that's not the answer that you want from uNkulunkulu. Wena you want an answer ya lento uyifunayo.
Yeah.
Kanti uNkulunkulu he knows ukuthi wena if you obey him, then he will release a blessing. And nakhona I release something better than what you were thinking. So uyakhuluma nathi uNkulunkulu. The only thing is most of the times asimuzwa hayi ukuthi akakhulumi.
Yeah.
Uyakhuluma thina we fail to hear him. Thina sizouzwa whatever we hear esizwayo or mhlambe sithi akakhulumi and then omunye umuntu athi no yazi bengithi ngenza so kwaba ni something man ethi ngenzi kanje or something yathi no jika kanje azange ngajike azange ngilalele lento lena ngathola iaccident or something like that they yakubonisa ukuthi akuna something ebeyikhuluma nawe it's the Holy Spirit of God that was guiding you ukuthi no nga ungaphumi kanje kuzoba nengozi but angeke ukhona to ukuthi ulalele and then react the way ureact ngakhona because you don't have that relationship noNkulunkulu you don't have the discerning spirit ukuthi udiscern ukuthi hayi la sekukhuluma uNkulunkulu manje
ngithi
ngimlalele ngithathe the other direction.
Sure.
Yabona so uyakhuluma uNkulunkulu nathi ngendlela ezidifferent. Sometimes ufunda iBhayibheli wena ubheke nje ukuthi uNkulunkulu akubusise ngomsebenzi. Kanti uNkulunkulu yena ukubusise nje ngokuthi uma ukhulekela abantu baphile wena ubheke lokhu okufunayo.
Yeah.
Kanti uNkulunkulu yena uyazi yena ukuthi because yena he knew us before we were even created, we were formed. So he knows even our destiny, he knows our journey, he knows where you come from, he knows where you are, he knows your the desires of your heart. It doesn't mean uNkulunkulu akazi ukuthi ngifunani or udingani.
Yeah.
But he knows what is best for us.
Wow.
Yes. So uyakhuluma ene nakhona mawufunda ku Jeremiah 29:13 ithi you will find me when you seek with all your heart.
Yeah.
So most of the times sifunani we want the benefits zalo uNkulunkulu lo but we don't want uNkulunkulu ala ma benefits. Sifuna ibusiso esibuya kuye but asifuni umnikazi walibusiso lezi. So if singafunda ukuthi we must seek first the kingdom of God and his righteousness then whatever else, uNkulunkulu knows what we want. But asifune lo uNkulunkulu wale ibusiso. Before sifuna ibusiso za lo uNkulunkulu.
Yingakho esho ukuthi his ways are not our ways. Ngoba thina uthola ukuthi sinama plans wethu futhi size sibhale sibeke lapha. There's nothing wrong
ma diary
ngalokho ukuthi ubhale iphepha ulibeke lapha kuyo drop or wherever la ubeka khona ukuthi mina ama plans wami nama goals wami yebo ayikho inkinga kulokho kodwa kumele ku align ngathi noNkulunkulu.
Yes, to add on that, Sisibahle, what you have just said right now, kahle is to seek his will only.
Yeah.
Ukwazi ukuthi intando yakhe mayenziwe. And most of the time, intando yethu ngaleso sikhathi isuke ingabini. Like you're saying, his ways are not ours. Indlela zakhe ziphakeme, akacabangi nje ngathi.
Yeah.
So, Tina, it is our duty or responsibility to know his will. And he will kaNkulunkulu is always threefold. It's his permissible will, isn't it? Azivumelayo ukuthi zenzeke noma bekungasi what he had planned, but azivumele. And his perfect will. I perfect will kaNkulunkulu, it's vele leyo nto leyo abethi umekudala. Oh, agree. Like, for example, I'm going to make an example now. The way you are doing what you are doing right now so effortlessly, it just shows. It's a blueprint that you were destined for this. This is you're calling this. You are at God's perfect will because you are doing it effortlessly. The grace of God is evident and it's upon you. However, there are things empilweni eziyazenzeka kungasi intando kaNkulunkulu.
Yeah.
I'm going to tell you this. But he permits it. Permissible will. So when, if you spend time with God and we are able to recognize his word, you'll be able to see God's permissible will ngempilo yakho or God's perfect will ngempilo yakho. Ngiyathemba ngiyazwakala.
Yes. No, uzwakala kahle ma. Uzwakala kahle.
Yeah, uyazi ngikhumbula bese sixoxa indaba engathi ihambisana nayo yona le na someone khona la emsebenzini athi uyazibahle ngesinye isikhathi sinokuthi uyabona nje le ndaba yokuthi ufuna ukukompetitha nomunye umuntu yila uthola khona ukuthi manje undlulwa izibusiso zikaNkulunkulu or indlela uNkulunkulu ebeplane ngayo ukuthi bahle wena impilo yakho ikanje ngoba wena ufuna ukuzenzela izinto ngamandla akho nendlela yakho nangokuhlakanipha kwakho
ngoba ubona umunye umuntu oyenza nawo sofuna uyenza.
So ubenza iexample athi bahle uya kuNkulunkulu uyakhuleka mhlambe ngidinga umsebenzi and then ngiyamcela uNkulunkulu umsebenzi mhlambe ngiyangithi kumele sibe specific ukuthi yebo eDurban ngifuna umsebenzi eDurban and ngifuna endaweni ekanje ekanje kodwa ngoba uNkulunkulu yena wazi kangcono kunathi bese athi ayi bahle wena ozodala umsebenzi bese ke athi yenza ibusiness nansi ibusiness ngikunikeza yona phela mone business and then isebenza kahle kuwumsebenzi
kuwena
owami but siba ngesinskathi uba disappointed or mhlambe ngikompetitor nawe mfundisi ukuthi okay ngoba uTebogo usebenza eSandton and then nami ngifuna ukusebenza endaweni ephakeme efana naye so
it's not God's will
it is not God's will yes so I think into ebalekile la ukuthi sibe nokwaneliseka ngalokho esinakho and then yilapho sizobona izibusiso ezikaNkulunkulu.
Amen. Amen. And sibahle like you are saying ukuthi if kungasi intando kaNkulunkulu noma unga copy whoever who's doing what you'll be frustrated.
Yes.
Noma uyenza leyo nto angeke ube na that fulfillment or ukwaneliseka or contentment.
Yeah.
In some way or other you'll be frustrated and that should be an indicator ukuthi I am not where God wants me to be.
And futhi I hambi nje emsebenzini. It happens even nasemabandleni. You know uthola ukuthi mhlambe i calling yami is just to welcome abantu enkonzweni. And mina mangibheka umfundisi uTebogo nangu uyashumayela umfundisi uTebogo. Manje nami sengifuna ukushumayela njengaye. Kanti ngaleso sikhathi mina sengishifta manje from that ngoba abanye mhlambe ngizoze ngiforce my way through ngize ngifike lapho epulpit ngishumayele. And then things will compete naye or mhlambe the way actor ngakhona or the way yenza ngakhona uma ishumayela nami mase ngizoshumayela I want to sound and to look and to act like her yabona ukuthi ibusiso sizimisa kanjani kanti just by welcoming abantu or ukcleana nje itulo lapha enkonzweni you know it can be a way ukuthi when you uNkulunkulu that is your calling
yeah
but when I know you want to stand out you know ubonakale in a different way.
Yeah.
Kulasi lahlekelwa khona ibusiso.
So it means you are missing God's voice.
I am not where God wants me to be. And uthola ukuthi ngithi bani mina ngizoma eminyango ngimukela abantu or ngizoklina. No, angimelanga ngihlale lapho. Mina ngimele ngibe at a certain position.
Yeah.
Ibusiso ziyadlula. And uthola ukuthi in your heart you feel ukuthi hey mari ungathi ngabe ngiyoklina lesa stulo. And bese uthi ikhona into ethi cleaner mari no I can't. Akusi into ethi cleaner.
It's
the Holy Spirit of God talking to you. So we cannot lose ibusizo zakaNkulunkulu like that. But unfortunately it happens ngoba singana that relationship noNkulunkulu. Yes.
So asistudyeni izwi.
Yes.
Asilfundi kuphela siyalistudya ukuze sizwe ivoice kaNkulunkulu and si understand because abanye banokuthi liyayicontradicta izwi likaNkulunkulu it's because I'll study and ngiyacabanga ukuthi kubalekile futhi ukuthi before you read the word of God ucele umoya ongcwele ukuthi akwambulele ukuze ungagcina uconfuse ukuthi okay mara kuMark uthe why la kuMethi usho kanje uyabona kodwa uma unomoya kaNkulunkulu njengoba ushilo mfundisi ukuthi ukuze uunderstanding into ezikamoya kumele uzalwe ngani ngomoya
yes.
And sibe connected naye mfundisi njengoba ushilo because ngeke ube nobudlelwane noNkulunkulu ngeke usondelane naye uthola ukuthi ule and then omunye ule and uyazi ngiba kuna le nkulumo ehlezi ishiyo ukuthi fake it
you make it not in the kingdom of God
you make it and I've realized mfundisi Tebogo ukuthi ibeka abantu under pressure
unnecessary pressure sisibahle
yeah
unnecessary pressure because why fake it the kingdom of God is authentic there's nothing as authentic as the kingdom kaNkulunkulu it's the truth Jesus himself he said I am the way the truth and the life so why fake it you need to be real
yes you need to be real because your faker ukuphila impilo ethizeni
that's why uzothola abantu
ngihambe
besathi mina ayi lento le ayingisebenzeli vele ayikho lento le it's because they've been fake ungazifaker zonke but not the things of the spirit
not the things of the spirit yo yasi angibona isikhathi sami sengilalele le ndaba le 20 before 5 o'clock nawe lapha ekhaya uma uthanda ukufaka uvo kulolo daba esikhuluma ngalo sithi how to recognize the voice of God 0123341322 noma ongakhuluma nathi kuthumele i voice note noma uthumele nje i WhatsApp ku 0826572729 noma ungayithumela nge Telegram SMS number it's 37871 asenze kanje sizobuya emveni kwalokho
The world is facing a time of great uncertainty The COVID-19 virus has impacted every person in some way or another. Are you afraid? Are you unsure about the future? Are you alone during this time? Radio Pulpit is your daily companion. We are here for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM. Listen to us on our app or web. Tune in to DSTV channel 882 or OpenView channel 607 for a message of hope. You can reduce your chances of being infected or spreading the COVID-19 virus. Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water for at least 20 seconds. Maintain at least 1 meter distance between yourself and people. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Make sure you cover your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough, or difficulty breathing, seek medical attention. Do not greet each other by hand. Rather use the elbow shake. Keep up to date on the latest COVID-19 hotspots, cities, or local areas where the virus is spreading widely. If possible, avoid traveling, especially if you are an older person or have diabetes, heart, or lung disease. In the end, we know God is much bigger than any virus, and we trust in Him. Remember, in your home, in your car, or in your office, Radio Pulpit is there for you.
Get in touch with the truth, the light, and the life. 657 AM.
Are you a business owner wanting to support the spreading of the gospel? Our unique listenership will provide your business with a competitive advantage. We can tailor make a package to suit your needs that will impact our listeners. I'm Nelia van der Westhuizen. I've been with Radio Pulpit for more than 20 years, and I can help you get your business on air. Contact me at nelia@radiopulpit.co.za, call me on 082-416-0022, or SMS the word Nelia to 37871.
012-334-1322, 012-333-8699. How to hear God's voice or to recognize a voice kaNkulunkulu mhlambe nawe unabo nje obufakazi obuncane ukuthi you know benginayo lenkinga ukuthi ngingamuzwa uNkulunkulu uma ngikhuluma naye kodwa kwafika leso sikhathi mhlambe usherele ukuthi kwenzakalani yini eyakwenza ukuthi kugcineni umuzwe uNkulunkulu and understand uma ekhuluma nawe 012-333-8699 012-334-1322 noma ungathumela iWhatsApp ku 0826572729. Mama Ntombi Nhlapo uthi amen, study the word of God uthi uyacela simkhulekele ekutheni naye akwazi ukulistudya izwi likaNkulunkulu and ali understand him. And then lana ke uthi umlaleli uyabuza uthi good afternoon Sister Bahle and the family of Radio Pulpit. Uthi maybe this question would be obvious to some of the people, but can I have a clarity please? Can the pastors explain the difference between reading and studying the word?
Okay, like I said earlier, the word of God, there's a logos, small fund, right through, and there's a rhema word. Rhema word is the revelation, and the revelation you get it when you sink deep into it. You know, Joshua 1:8, this book of the law. Let me read that. To Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, and you might, so that you might observe and do according to all that is written in it. So meditating on the word, and the Holy Spirit is faithful. When He sees that hunger, when you are pushing through and wanting to, the Holy Spirit responds to the hunger. So sometimes I think tina sibona ngathi uNkulunkulu akasizwa kahle because there is no hunger for His word. But when you study it, like Joshua 1:8, I shall meditate upon it day in and night. The Holy Spirit is faithful, and He is with us to help us. He is the helper. He will definitely guide us and show us what to do. And we will be able to recognize His voice when we spend time with Him. Early in the morning, before lemisindo eminingi, mina I always do that. Before yonke lemisindo iqala. Early in the morning, even the psalmist David said, he said, early in the morning do I seek Him. So it also goes with the hunger, yako muntu, how hungry are you for the word of God and for you to hear the voice of God. And then when the Holy Spirit senses and sees that hunger and determination and discipline, ayinje, kube ne consistency, He will respond. He is faithful.
Amen.
Yes, because that brings you back to a relationship, Nonkulunkulu.
Amen.
You know, if uzokhuluma Nonkulunkulu casually, noma akuphendula, you won't even hear ukuthi uyakuphendula.
Ngoba
because anazani.
Thank you.
Anazani. Well, yena uyakwazi kodwa wena
umazi.
So wena uyakuzwa makhuluma naye. Mawumcela uyakuzwa, but wena noma sekakuphendula awumuzwa. Thola ukuthi kade uNkulunkulu akuphendula. Wena you are still praying for the very same thing la le akuphendule ngayo. So it goes back to having that close, that intimate relationship noNkulunkulu.
Amen.
Yes.
So reading and studying, I think reading mfundisi njengoba uchaza uyafunda but awufundeli ukuthi
understand uyafunda the revelation.
Yes. And then uma ustudy yakusho ukuthi uyajula
kulona
wakubona like most study ya for ama exam wakho, so ubeka ama notepad, ubeke ama calculator if mathematics, ubeke yonke lento and then uzo practice or uzobhala ama notes ukuthi okay kunegama engilitholile la angili understand, uyothatha i dictionary
angeli. Yes,
then you can cross reference.
Yes,
cross reference.
Aha.
Go to amanye translations ubheke uNIV uthini, King James uthini, News Good News. Uyabona, it's the hunger izokudrive ukuthi wenze kanjalo. And when God sees that,
yeah,
he will definitely speak with you and you will hear his voice, you will be able to recognize his voice.
Wow. 012 334 1322 zivuliwe incengo njoba ngishilo ukuthi mhlawumbe une testimony encane ukuthi bonayo inkinga ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe kodwa awuyizwa ivoice yakho, kodwa ekugcineni wenzeka lokho ukuthi manje uqale umuzwe. Ithi silalele la i-voice note iphuma lapha go Kalimambo. Hey, bafikile Kalimambo abafundisi bakho.
Bengisamangele ukuthi kuzwa nini. Ubaba, bengithi silahlile ubaba Kalimambo.
Asizwe ukuthi uthini lana.
Ah, sibingelele nonkosazana, sibingelele nabefundisi la unabo lapho. Siyababingelela sibingelele nabalaleli be-radio pulpit umsakazi wethindzaba lethu thokothisako. Ukukhuluma kukaNkulunkulu empilweni tethu thina singabazalwana. Manje ke nami ngasuke eze view ngahamba ngivile ngabe besilindze eGreenville ngaya eyakhanuku eGreenville. Ngafika lena ngifuna kona lokuthi uNkulunkulu abokhuluma emzimbeni wami noma emtimbeni wami. Manje ngafika lana babesilindile ngakhuluma naye, ngacela ngakhuluma naye ngasenze, ngamtshela ngathi mina ngifuna ukuba ngumuntu lo njena njena njena, angifuni ukuba eHong Kong, ngoba nganendlela ngitibona ngayo, ngathi ngitawuba eHong Kong. Babesilazi ufu lapha enkonzweni ngesandi nto sonthandazela lapha. uNkulunkulu utakusebentisa. Ngafika impela ngesandi leyo uNkulunkulu, wo babesilindile watshela uNkulunkulu ukuthi hoyi, ngisebentise uNkulunkulu ibito ra hosi. Oh, kuthi ngathi lethi khasinyana lethi. Wathi ufunda iBhayibheli. Sibhizi ngepolitiki yethu yale Mozambique le, siyaxoxa nabanye le, kwathi wafunda iBhayibheli. Ngangasaxoxa manje ngifunda iBhayibheli. Khona lapho kwathi hamba uyothandaza. Ngahamba ngayothandaza. Manje ke uNkulunkulu wele kusekhuluma emtimbeni wami. Abele kuthi ngafuna ngacutsha abefundisi bangaboni ukuthi mina ngathi kwangaba nento yami le iphuma eceleni njengejosako. Phela ujosako sikhwama semaswati. Emaswati lamadzala asebenzisa ujosako. Manje ngaphuma eceleni mina njengojosako. Ngaba nesipho sami sokuphela. Lezo ukuthi uNkulunkulu akhuluma emtimbeni wami. Manje ke leyo nto nkosazana iba khona emzimbeni yethu. Kodwa uNkulunkulu nangakhuluma emtimbeni. Into lengiyibone kaningi lapha kumakholwa ukuthi namakholwa i-justice kaNkulunkulu ikho ifika ingakhona ukusebenza emzimbeni yethu. Manje le justice le kufuna siyenze ngesiphuthukezi bathi ijusto. Sibe justu, sibe ngabantu abalungile. Manje uNkulunkulu uyahluleka umuntu ongalunganga. Kanti mama nkosazana
mele sibe justu ngempela. Yebo mfundisi wami.
Ngiyakuthanda ijustu.
Justu.
Yes. Sifundukeze namhlanje sizayo.
Uyazi ngilo ngiyathatha each and every day ma comment. Uyawafaka vela lamagama wesiphuthukezi. Ngiloko ngiyawa note lapha. So namhlanje nginote ujustu.
Ujustu hayi nami nginotile ngempela.
Amen.
Amen.
Into engiyithandayo ngoba bukhani mambo ne.
Mm-hmm.
Uyasho ukuthi beba busy ngama politiki emsebenzini.
Mm. Mm.
Kodwa yena because he had that hunger for uNkulunkulu.
Yeah.
Yena uyazo kuthiwa funda iBhayibheli.
Yeah.
Aka yena kuyalwiwa ngapha impi isukile ngapha.
Yeah.
Wena uzositshela ngeBhayibheli.
Yeah.
Ngoba yini he was obedient.
Yeah.
Ukhonile the hunger that he had for uNkulunkulu ukuthi ufuna ukumaza uNkulunkulu and akafuni ukuba iFong Kong ngoba ukuba iFong Kong nakhona kuzomemzisa amaphutha.
Mm-hmm.
Ngoba uzosuka seka imitator omunye umfundisi.
Yes. Yeah.
A imitator as ayenze nama doctrine angekho right.
Yes. Mm.
So he wanted to be authentic, he wanted to be genuine. Hence athe kuNkulunkulu angifuni ukuba iFong Kong, watshela uNkulunkulu straight. Angisho sishilo ukuthi uNkulunkulu simcela directly whatever.
Yes.
We want. We tell him ukuthi baba sicela lokhu nalokhu nalokuyana.
Mm.
uNkulunkulu wenzeni? Wathi kuye funda iBhayibheli.
Amen.
And waba obedient. Baba khani mambo sibonga kakhulu for being obedient to the spirit of God.
Amen. And enye into futhi abantu bazabe bathi ngezwe izwi.
Mm.
Oh ngabona ingelosi. Phela we must remember ukuthi even Satan has the ability to disguise himself as an angel of light.
Mm.
So whatever zwi olizwayo if it's not in line, I'm echoing to what you were saying right now, mfundisi, and what ubaba uKhalimambo is saying ukuthi noma kungeza a being or in ime phambi kwakho ithini, as long as leyo into ayishoyo it's not in line with the word of God, it's not God's voice and it's not the truth.
Sinemizuzu embili mhlampeni nawo sa ungathanda ukungena noma ungathanda ukuthumela ivoice note ungakwenza njalo ku le few minutes esinayo 012-333-8699 012-334-1322 unga WhatsApp na ku 082-657-2729 bafundisi bami mhlampe sisalindele oyedwa asigoqeni kahle singagijimi.
Okay.
Yeah.
uNkulunkulu akakhulumi nje nathi ngezwi lakhe bese kuphelela lapha.
Uh-huh.
Sometimes uNkulunkulu ukhuluma nathi ngama visions.
Yes.
Sometimes ukhuluma nathi through the dreams.
Okay, ngicela uyibambe kancane mfundisi sithatha omunye la. Sawubona semoyeni?
Sanibona bashi.
Yebo ma.
Ngithi mase ngibusekile namse ngithi ngidayike ngingene kancane bantu.
Yebo gogo.
Hayi, mase ngifile ukheka mase lapha ngiyangihlekisa yho.
Ngani ngejusto?
Iya, ngiyibona ukuthi ngikhuluma nesikhashi kamambo, hey manje bese ngiyathi. Uthi kwenza kanti ukuthi izindimi phela
ihlangana.
Mm. Ngokwazi ukuthi phela sithanda nini. Uze la ukuthi bathini kabukhari mambo yabona
umuntu
uklika yabona umfundisi
wami. Uthi asifuna abafundisi bama Hong Kong.
No bani yaka ifunda nje ngathi ihlangahlangene yabona.
Yebo ma.
Ngoba mina ngibingele ukuthi cha nami ekufundiseni kwami ngaye ngahlupheka na.
Mm.
Ma ngithanda lelizwi lapho Paul ethi hamba nabangcwele ukuze ukwazi ukukhula. Kwazi ukufunda nokuphakama. Mina ngihamba nawe ngizobe ngizomnithi awuNkulunkulu ukukhulumile ekhlanini namhlanje ngiyakukhulumi kanjani bantu ngalo athe uNkulunkulu ukukhulume ngani ngami hawu hayi ngibama mina bomama hayi akhuluma umnyathi inkosi yami yasingenile na ngithi ngalibangena ukuthi yathi inkonzo yepastisi hayi ngibe ngikuzeke kanjani hayi nami ngifuna ukuyizwa lento mina nabe ngeke ngivuke nasebusuku ngiyibambe esifubeni ngayiphi la nekhona into engizayizwa ngoba ngizwa bathi uzwakala. Hayi, thola ukuthi manje inkosi yami nayo izalo ithokoza manje. Ngoba ngikufaka lapha esifubeni bantwa bami.
Mhm.
Ngifuna ukuthi ukuthi ukhuluma kanjani wanxa ukuthi ukhuluma nje uba sikhuluma ngithi.
Mhm.
Kanti manje nawahamba nabanye uzozwa ukuthi hayi ukhuluma ngokwezwi la.
Yes.
Bese le ndaba iya ilokuthi namatheli ukuthi wona ufundizi uzwamuzithixo ekhuluma ithi. Manje ke nami ngaya ngikhula kanjalo nami ngabona kanjalo ngizwa kanjalo nami empilweni ukuthi oh uNkulunkulu uyakhuluma ukukhuluma ngizwe nangifunda izwi kusho ukuthi cha ngikhuba kahle le nto bantu bami.
Amen.
Isezinga wona ungafundizi uyohlala unana njalo.
Yebo kuyiqiniso.
Yeah, izolo uNkulunkulu ukhulume nami ngodokotela noma ekheni ngesika 12 kumayibuzi ukuthi uNkulunkulu utufunani ngini na uthi ukhonzeni inhliziyo ephelele nangako konke kodwa msuse ijwabu enhlizweni zenu. Manje ngishele lo munye umakoti ufike la ngithe uNkulunkulu namhlanje ukhulume ngale ndaba wema ngabathe ngidingidi wathi yabona ukuthi susani ijwabu. Wathi nami ngibuza ukuthi manje usho njani na wathi hayi yabona umuntu ongasuswa ngaloba mhlawumbe lalisuku lesaphinde wamile le ukhuluma iy'nhlamba akhuluma into ey'ningi ezinjani kushuda kasokabo kuthi umahluko womuntu osokile nongasokanga yiloku kuphela ongumuntu akankulunkulu usokile ezinye iy'ndawo ikhuluma yebo ndingayizwa kabusha futhi le nto ngathi awu baba kodwa ngiyabonga wathi phela kunawo ngeke nifane nabantu ukuthi abantu bagagula yonke into basho yinto basho iy'bhudla zazey'ndaba ezisabekayo ngoba akasokanga ukuthi manje hlalani nilwele ukuthi nisoke ngoba uJoshua athi nakahamba indlela nabantu abakankulunkulu kwathola ukuthi abaningi bayase endleleni kwathola ukuthi manje mabasoke kwathola ukubiza le ndawo kuthiwa yigilgali bekhambe ngegibhithe bafike egilgali endaweni yokuphumula lapho-ke masebeswe kahle zonke izinto basokiwa. Hayi manje izolo ngahlala ngivuselekile ngitshele omunye umakoti ngithi heyi nani uNkulunkulu ngivuselele kakhulu ukuthi ngempela silwele ukusoka sibheke nongasokanga ukuthi uphila kanjani ngoba akasokanga sikwazi kumkhalima ukuthi sinokugcwaliswe ngomoya engcwele.
Yes.
Wena wagcwaliswa ngomoya engcwele udlala kuyingxaki nje. Iya zala iminto zonke zikujabulisa nje ingekho nje uNkulunkulu ekhuluma nazo uhleli athi yaza kukhuluma kahle kubahle. Ya izindaba.
Yep.
Athi kuhle khona manje uthi uyakhuleka kuthanda sethu indaba ukubahle umlimazini. Yile wele phoyisa okuthiwa yiphoyisa lesigadi lebantu
abahamba
mana ngisho ukuthi ngiyabonga kakhulu nami ningivuselela sivuselelani ukuthi asibuyeleni ukuthi umoya engcwele uyakhala imana kuzakutshela ukuthi ngithi ukufana nosibani ba
yep
ngoba usaye enkonzeni ngoba ngibone usisi bahle fake igcahle ngathi sithethe dingu manje zami ngathi sisithele
ya
umuntu ngizakutshela ukuthi hayi yenza lokho okwanele wena okulingene wena futhi yamukela lokho
yebo
anizi ukufanana.
Yes, true.
Nalo uphuwe kanje nalo uphila kanje nalo uhola kangaka nalo ubone iy'nguthi zingabe emabandleni uze umama kangene kwedini yavele ngey'nwele
yebo
ngoba mathi ufulingana nomabani uyabona
aha
ya wezinto ey'wrong ucile umoya athi kupawula ningangicimi umoya kankulunkulu ngoba manje uphelelwa umthandazo ngoba uyamcima umoya ufaka zonke into ezingafanelanga ube selawukhulule bese uba unanana. Ngiyakuhlala njalo wena unanana ngisemva ngoba awufundisi.
Siyabonga.
Amen.
Uyivale kahle ugogo yazi.
Sesiphelile
nesikhathi but nje uyazi she nailed it umuntu omdala. Siyabonga kakhulu.
Amen.
Uyibeke kahle umama. So nami in closing I just want to say kuwe ukuthi allow uNkulunkulu to reign in your life first so that he can reveal himself to you.
Amen.
By so doing then you will know the character yakhe and you will be able to hear and to hear him make khuluma nawe. So it beka uNkulunkulu endaweni yakhe empilweni yakho.
Amen.
Ngiyathanda kakhulu kakhulu kakhulu.
Amen.
Sihlangana next week futhi ngithi bafundisi nitholakala kuphi? Pastor Ray Sekamile la nitholakala kuphi?
Instagram Mr. Tebogo Mokoena.
Okay, Instagram Lesego Dr. Lesego.molobela, Facebook that's Lesego Molobela. Cell number
0686060326. Hallelujah.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za. Or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.